Ubomkazi ukuba kwalo, usomoko ukuba mthetho, siyalayo ukuba kebekulo. Hard to please, I'm in a tuba. Better give Camille.